black man march.
Nina noki nikisikia muziki wanasema Nina noki nikisikia muziki wanasema
Chuja mtindi mwaga masimbi Leta na supu siki mbivindi Kama kifuanga kwetu haipingwi
Ananado Denga kaunado Lazive utadoda Nipe nipe zialewa Niongeze kantalewa Chibe chibe chibela Waringishie ukiwa kera
Lita kota kujungu nikita mbindu Wene pedamu Njugula nivomu uziku zingi
Nilitafuta kwa uchungu nikitembeza bweni petano Na shukuvani kwa mungu siku zengine hazina mfano
Utashika demu ama tambula Demu ama tambula utashika demu ama tambula Demu ama tambula utashika demu ama tambula Demu ama tambula utashika demu ama tambula Demu ama tambula
Kuja ukute show Benda vino, fuende vino Mboko ya kilalo usafisheko
Zangunza uchi Zako kagule samaki Kagule samaki achena uchi Shesha inashika ile safi Inashika ile safi
Rakata kapumba, sakata rumba Na nena yumba mba Rakata pumba, sakata rumba Na nena yumba mba Nipe, nipe zialewa Niongeze kantalewa Chibe Bela, waringishie ukiwa kera
Rita kuta kujungu nikite mendo Weni pitamu Njugula nivomu Uziku zengine Zenovano
Nilita futa kwa uchungu nikite mbeza Weni pitano Na shukuvani kwa mungu Siku zengine hazina mfano
Utashika demu ama tambula Demu ama tambula Utashika demu ama tambula Demu ama tambula Utashika demu
Mamtoni kapitoni Telo Dwa kinti mbandule Nkono tele Pupiso Amikolo Diko
It is more touch on the beat